today. I'm gonna show you how much I love you, mama. I'm on my way, narudi nyumbani kwangu, ema pema. Ila kinachoniumiza nikupe siri yangu, kinachonidhurumura kwa majukumu yangu, kinachoniumiza akili yangu kutwa nafikiria, nifanye nini kwako nikuridhishe. Nimekolea mimi kwako, nimekolea, nimekolea mimi kwako kama boya. Nimekolea mimi kwako, nimekolea, nimenogewa mimi kwako. Kapenzi letu limetokota,
tokota.
Limepikwa, limetoko,
tokota.
Tumeiviana, tumetokota,
tokota.
Twapendana sikitoto,
tokota.
Nikuipa we again, again, again. Umenikamata singa singa miksa muaya, wakijaluo nikakolea, mtu muzima bila haya, roho yangu nikajitolea. Msishangae, msishangae mie kuwa naye amekuiva ye. So msishangae, msishangae kuwa naye apiko kakuiva ye.
I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way.